Sore no mwe jukute shumutwe Awa bose baraza bakarje bakajenda ntibasubiremo Drip praverwa you are the queen Wambara duke ngo bayage Ese ubu kugi badashiduka ngo bareke gukritika Kuri snap uri hit you got blue tick Jambo n'udupik kwa utanze kiss Ese ubu kugi badashiduka ngo bashake kugufrofita Ese bakugaye size yeah Konsanzwe nzikutarisha Kuri make up uri show Karina ka put it down yeah yeah Rosa rosa weba kwangiriki Doru rakuse nibyo biguchinoge Nungaku wajise Just dancing in case you can see you look like a miss Rosa rosa weba kwangiriki Doru rakuse nibyo biguchinoge Nungaku wajise Just dancing in case you can see you look like a beast Kudashaka umukunzi nk'abandi Kubyibuza udasa n'agakecuru se Yeah, when you hold a street We pivot a stick Uri fowa kuma pics Drip praverwa you are the queen Wambara duke ngo bayage Ese ubu kugi badashiduka Ngo bareke gukritika KGL Rudy hit na Mackenzie's Jambo n'udu snap twa utanze kiss Ese ubu kugi badashiduka Ngo bashake kugufrofita Ese bakugaye size yeah Konsanzwe nzikutarisha Wakoze amaburi fo Kuri bota matatu ni show yeah. Rosa rosa weba kwangiriki Doru rakuse nibyo biguchinoge Nungaku wajise Just dancing in case you can see you look like a miss Rosa rosa weba kwangiriki Doru rakuse nibyo biguchinoge Nungaku wajise